bro. I got a hit, bro. I turn us to this cool man. Get a life, bro. Yeah, get a life. Get a life. Ini ya masnitch wako bezu wakichana jaba wakipa asio late ndo alipuke machada. Akili ningenya kazi rap madada. Msupa funga leso man ata kuku inapaja ja. Snitch alibanja kakutona panga man. Tura ni madent badali ni manga na pet. Koli ni shindaga vita man kamsukumi mkanga. Polisi alisleki kamchoka kiradio call. Beba lithani niko chini kaimanga reka squad. A man of the people naza shuta kwa bunge. Sikupendi weni snitch tupatane kanuke. Yeah. Get a life, bro. Sorry as a watch, man. Get a life, bro. Sorry as a watch, man. Get a life, bro. Get a life, bro. Sorry as a watch, man. Kizi mambo ni kinyume ya shagi ya ukausenge. Mengine chini ya maji kanunu ya mdenge. Afanda chiki hongo labda skume kwa tenze. Malaya bizi mneti walitoka kuinange. Sikuzi joto siya nyege labda mgonjwa wa COVID. Shinda kijani ndofa nusijipate kwa ngori. Yeah. Chome nguwa inelo sijaribu na mbogi. Jiji lockdown ndofa mdo tubaki kwa bedroom. Bibe mangu stingo zote hadi za Bruce Lee. Get a life bro. Sorry za watu man. Get a life bro. Sorry za watu man. Get a life bro. Get a life, bro. Sorry za watu, man. Get a life, bro. Sorry za watu, man. Get a life, bro. Sorry za watu, man. Get a life, bro. Get a life, bro. Sorry za watu, man.